maji baridi yamekuwa ya moto.
La 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 la,
alisi ni basi la kuvuka.
La 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 la,
kila mwanzo natoka barantoka.
La 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 la,
aliko magumba dikongula.
La 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 la,
wache wafanye, wache wafanye, wache waseme.
My first baba bitch, she treated me like weed. He's the one I'm testing for the coming weed. Did I meet the mama just like a weed? Not a diet, even mama that she keyed up. Never do best from Monica Vitor. No more stress, 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 up. What? She wants to hear young and chicken. I'm gonna get again and that's your girl, Chia. Man, I knew just a shaka kuka, Chia.
Right, yo, yeah, thanks, God.
Yeah, right,
thanks, Night Pro.
Thanks, sir.
No kuba, no boss.
Watch you, I find you. Watch you, I find you. Wache waseme, maji baridi yamekuwa ya moto.
La 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 la,
alisi ni basi la kuvuka.
La 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 la,
kila mwanzo natoka barantoka.
La 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 la,
aliko magumba dikongula.
La 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 la,
wache wafanye, wache wafanye.
It's your boy Taurus Sixer. Yo, thanks for all my fans.